Pambana kwa mtami Kesho najulikana sishinde mimi Kabla jua kuzama yule baba na muamini Atanipa amana sishinde mimi Ataniponde simu ni mimi Ila ilikombe I wanna win Mina kaza moyo konde ata nyanguke chini Maneno ya nisonge kampe kwa barini Najua lipozali wa mungu alinipa fungu langu Kwa imani ndabali kiwa nasubili fungu langu Na mumba mungu tu, wana si kwenye mavyungu tu Ebwana najua na wini tu, sabo na yeye yeah. Oh I believe, yes I believe Oh I believe Nazo baraka za chanua Mambo mengi atanyoka Mwombe mungu swara dua Sija umbwa kusota Epeke ndo anajua Wapi mini metoka Ya zamani natambua Ila yale lichoka I own my money Na motokas Plenty plenty house Nitakazoka Atoni ponde Sinu ni mimi Ila ilikombe I wanna win Mina kaza moyo konde Ata nyangu kichini Maneno ya nisonge Kaupe kwa barini Oh I believe Yes I believe Oh I believe Oh I believe Yes I believe Yes, I believe. Oh, I believe. Oh, I believe.
Oh, I believe.
Yes, I believe.
Yes, I believe.
Oh, I believe.
Na imani nitapata.